afartan ishan arday oo walka barati kulido shal gadiisin ee jamaada kismaanya ya langqawadi tawbarka saabsanaye. Fagaara ku hadalka sidii mararka barashooyin ka hor hadal lahayna bulsho badan walibana tababarkan qaban qaabidaya macadka cilmi baarista ee jaamacadda Kismaayo aan ku mid ah ardaydi ku faa'iideysatay muddadii uu sidareeray tababarkan ayaa sheegay in iyo walbadan markaas ay ku faa'iideen oo ka saabsan fagaara ku hadalka
maanta waxaan noo soo gabagabowey kooraskii noo socday training ka ah ka hadlayay public speaking taasoo ka faa'iidi kartid inaad taasoo dhiiranaan buuxda ka heli kartid si aad dadka hortooda u istaagi kartid oo aad uga hadli kartid dadka hortooda. Berika maalin waxaa noqon kartaa leadership hogaamiye, waxaa loo baahan inaad dadka hortooda aad ka hadli karto hortooda. Waxaan awood buuxda u haystaa hadda oo aan ka faa'iiday kooraskan inaan dadka hortooda istaagi karo anigoon wax cabsi iga muuqan in hadda wax cabsi aan dareemaynin.
Waxaanu baranaynaa muddo 3 maalin ah kooraska the art of public speaking. Public speaking ka muhiimad aad u weyn ayuu leeyahay gaar ahaan markii arday aanu nahay. Waxaanu ka faa'iidnay in aanu ka taxalusno cabsida badneed markii presentationada camal la joogo ama dadka hor hadlistooda iyo in aad ku dhiiratid in jamaahir badan aad ka hor hadasho. Kooraskan wuxuu faa'iido muhiim u leeyahay qof walba doonaya in uu bari ka maalin ka soo hormuqdo stage ay ku kulansan yihiin jamaahir aad u badan.
Ibrahim Abdullahi Maxamed oo ah maamulaha macadka cilmi baarista ee jaamacadda Kismaayo ayaa sharaxay uljeedka iyo qabadanka tababarkan.
Tababarkan wuxuu ku saabsanaa maadada la yiraahdo The Art of Public Speaking ama fagaare ka hadalka. Xirfadda la yiraahdo fagaare ka hadalka ayuu ku saabsanaa. Waxaana soo qaban qaabiyay oo nabixinayay macadka la yiraahdo Kismaayo Institute of Research and Community Development oo ah macad hoos yimaada jaamacadda Kismaayo. Tababarku wuxuu socday muddo 3 maalmood ah. Arday aad u fara badan oo qiyaastii gaaraya ilaa 40 ayaa ka qayb qaadatay muddada 3 maalmood ah ee tababarku uu socday. Waxay qaateen dhalinyartu xirfado aad u muhiim ah oo ku saabsan fagaare ka hadalka. Sidaan wada ognahay, fagaare ka hadalku waa xirfadaha ugu muhiimsan ee dadka soo saara. Maxay yahay qofku ku awoodi karo in uu maaragtay bulshada saameeyo ama bulshada qanciyo oo wuxuu rabo uu maaragtay gaarsiiyo.